waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee heer federaal ayaa xukuumadda kula taliyay inay tallaalka COVID-19 yool cusub ka dejiyaan si sare loogu qaado kalsoonida tallaalka lagu qabo. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa hore uga noqday yoolkii hore ee ahaa in dadka Australia oo dhan ay heli doonaan duritaankooda hore inta ka horreysa Oktoobar, taasoo ka dambeysay taladii ay bixiyeen saraakiisha caafimaadku ee ahaa inaan tallaalka AstraZeneca lagu durin dadka da'doodu ka yar tahay 10 sannadood walaac laga qabo dhiig xanjirow awgii. Ra'iisul wasaaruhu ma uu magacaabin taariikh isaga oo sheegay in aanay hadda suurtagal ahayn waxyaalo badan oo dhinaca tallaalada ah oo aan la hubin awgeed. Laakiin afhayeenka caafimaadka ee mucaaradka heer federaal Mark Butler ayaa sheegay in dadka Australia u baahan yihiin inay ogaadaan goorta laga tallaalayo COVID-19.
A plan that has no timelines and no targets is going to undermine confidence in this rollout.
Qorshe aan lahayn waqti iyo yool wuxuu waxyeeli karaa kalsoonida lagu qabo habsocodka tallaalka, ayuu yiri. Waxayna ila tahay intaas aad ugu xun tahay Australia. Danteena guud baa ku jirta in dowladda qaranku qorshe kalsoonida kaba meel u yaalo xagga caafimaadka iyo xagga dhaqaalahaba. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Michael McCormack ayaa sheegay in dadka Australia loo tallaali doono si dhaqso ah. Degdeg looma baahna, buu yidhi, waayo Australia waxay joogtaa meel aad uga fiican meesha adduunka kala joogo.
They're still getting case rates at tens of thousands overseas. Well, today there's
weli 10,000 oo case bay wadamada kale helaan. Xaggeennana maanta waxaynu helay 6 case oo cusub, shalayna 8 maalinkii ka sii horreysanay 6 case, tii ka sii horreysanay 5 case oo kaliya. Barbar dhig taas meeshay doontaa adduunka ka ahaatay oo ay helaan kumanyaal haddiiba aanay ahayn 10,000 oo case oo bulshada ku dhexfida maalin kasta. Anigu waan ogahay meesha aan dooran lahaa. Dowladda Victoria ayaa sheegtay inay wax ka bedeli doonto habsocodka tallaalka ee gobolka. Siyaasaha xilka Premierka James Marlino ayaa sheegay in hakintii toddobaadkii hore la dejiyey ay weli socon doonto inta dib loo daabacayo waraaqaha dadku ay ku ogolaadaan in la tallaalo, isla markaana lagu turjumayo luqado kala duwan.
Information provided by the Commonwealth must be translated into languages other than English.
Macluumaadka ay nasiiyeen Commonwealth-ku waa in lagu turjumo luqado aan Ingiriisi ahayn. Shaqaalaha waa in la tababaro. Waa in go'aan laga gaaro arrinta isqaanowga. Waxyaalahaasi waa inay dhacaan si ay dadku u qaataan go'aan iyagoo xogagaal ah. Laakiin waxaanu iyadana aad u taageersannahay habsocodka barnaamijka tallaalka ee Commonwealth-ka. Waa wax ay sahlan tahay in la fahmo. Marka tallaalku sii bataba, halista bulshadu way sii yaraanaysaa. Dowladda Queensland ayaa iyaguna dhinacooda ka sheegay in tallaalkii gobolku sidii loogu talagalay u socdo, sidaana uu u socon doono haddii aanu xagga dowladda federaalka dib u dhac kaga imaanin keenida tallaalka. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in hubaal la'aanta awgeed aanu hadda dejin karin yool taariikhaysan oo ah goorta la dhammaynayo duritaanka koowaada tallaalka intii aan laga noqon yoolkii hore ee Oktoobar u dejisanaa. Wasiiradda caafimaadka ee Queensland Yvette Dath ayaa sheegtay inaanay waxba iska bedelin tallaalidii dadka halista ugu badan ku jira sida ciidanka difaaca, booliiska iyo dadka hilibka ka shaqeeya.
Of course we're doing work around just
dabcan waxaanu wadnaa shaqo ah sidii dadka da'doodu 10 sano ka yar tahay loogu bedeli lahaa nooca tallaalka Pfizer-ka, nooca AstraZeneca-na loogu dayn lahaa dadka da'doodu ka weyn tahay 10 sano. Laakiin weli sidii loogu talagalay bay noogu socotaa inaanu wadno tallaalka, haba ku xidhnaato inaanay helidiisu kala go'ine. Inta aanu kayd haysannana waanu wadaynaa, xawaarihii aanu hore ugu wadnayna wuu ku sii socon doonaa. Ururada daryeelka dadka da'da weyn H Care Organizations ke ayaa dawladda federaalka u soo jeediyay inay dib u habeyn degdeg ah ku sameeyaan qaabkii markii hore loo dejiyay daryeelka dadka waaweyn. Dareen celin rasmi ah oo ay kaga jawaabeen wixii ka soo baxay baaritaankii madaxa bannaanaa ee lagu sameeyay daryeelka dadka waaweyn waa Royal Commission key ayay ururadani u cayimeen dawladda inay hirgelintooda ku daraan miisaaniyadda qaranka ee bisha May la dejin doono. Waxay rabaan bay yiraahdeen inay arkaan qaab daryeel oo dadka da'doodu weyn tahay loola dhaqmo hab ixtiraam leh iyo in la siiyo go'aan qaadasho inta hadda ka badan oo ah habka loo taageerayo oo weliba la siiyo adeeg aan daahin oo ku habboon xaaladooda qiimo ay iska bixin karaana leh. Maamulaha guddiga gabowga Ian Yates ayaa dawladda u soo jeediyay in dib u habayntan ay soo jeediyeen lagu dhaqangeliyo 12 ilaa 18 bilood gudahood. Roob iyo duufaan xoogan ayaa ku dhuftay jiida xeebaha gobolka Western Australia kaas oo jiiray magaalooyin iyo tuulooyin sababayna khasaare ballaadhan iyo korontadii oo dantay. Duufaanka oo loo bixiyay Cyclone Srocha ayaa abaara 8 habeennimo ee habeenkii Axada dhinaca badweynta Hindiya ka soo cagadhigtay magaalo xeebeedka Kalbari ee Western Australia. Duufaankaas oo quwaddiisa duufaanada lagu cabiraa ahayd Category 3 ayaa la sheegay inuu tay dabaylo xawaarahoodu dhamaa ilaa 170 km saacadiiba. Magaalooyinka Kalbari iyo Geraldton ayaa laga soo sheegayaa burbur dhismayaal iyo korontadii oo ka go'day labadaba. Isku darka in ka badan 4,300 oo guri ayay korontadii ka go'day markii duufaanku ku dhuftay. Premierka Western Australia Mark McGowan ayaa sheegay in bulshooyinka duufaanku ku dhuftay aanay horay u arag duufaan nooca ah 40 sanadood.
So these communities are not used to this people in these areas are not from the north.
Bulshooyinkani umay baranin kano kale dadka dhulkan deganina ma aha sida kuwa degan meelaha duufaanka u nugul ee Pilbara iyo waqooyigeeda. Duufaanada noocan ahi waa kuwa aan la saadaalin karin. Garan maysid waxa dhici doona, dadka way dilaan. Sidaa awgeed waxaad samaysaa sidii aad adiga iyo qoyskaagu ku badbaadi lahaydeen, ayuu yiri. Tirakoobka dadka Australia oo 5 sanadood ba mar la sameeyo ayaa bilaabmi doona 10 August ee sanadkan. Koox u xil saaran maamulka ololaha tirakoobka ayaa hadda qoranaya shaqaale dhan 20,000 oo qof oo ka hawlgeli doona qabashada tirakoobka. Shaqaale xirfadeeda leh ayaa durba ku hawlan sidii ay u wargelin lahaayeen ugana soo qayb gelin lahaayeen bulshooyinka Australia ee kala dhaqanka duwan. Maamulaha guuda tirakoobka Andrew Henderson ayaa sheegay inay qoranayaan shaqaale ka soo kala jeeda bulshooyinka kala dhaqan iyo luqad duwan si tirakoobkana u noqdo mid ay isku tirakoobeen ugu yaraan 95% dadka Australia.
It's really important that our workforce be representative of the diversity of Australia. So we want people who have a second language, who understand communities, so locals know the
local community, whether it's a rural, remote area, whether it's in the western suburbs of the big cities, or the very culturally diverse, they play a really important role in making sure we can reach out and get complete engagement and community consensus. Meel la degan baa yaqaana bulshadooda. Sideedabana, meelaha ka fog magaalooyinka waaweyn ama haday tahay xaafadaha galbeedka ama magaalooyinka waaweynba waxaynu nahay dad kala dhaqan duwan. Dadka bulsho walba luqadooda la garanaya door weyn bay ka qaadanayaan sidii loo gaari lahaa bulshooyinka si buuxdana looga soo qayb gelin lahaa tirakoobka. Saadaasha hawada berrito oo isniina hadii Ilaahay ka dhigo waxaa la saadaalinayaa in saadaasha hawada noqoto sidan soo socota. Perth, roob sii yaraanaya 24°, Adelaide inta badan qorrax 22°, Melbourne roob yar ama 17°, Hobart roob yar ama 16°, Canberra inta badan qorrax 17°, Sydney qorrax 21°, Brisbane qorrax 24°, iyo Darwin qaybahaan daruur 33°, halkii dollar ee Australiana maanta waxaa lagu sarifayay 76 oo dollarka Mareykanka ah. Warkiis niintuna intaas ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast,
Google Podcast, Spotify, ama Melkasto or at Podcast Tigaga Keheshaw.